Nasikia watu wanakufa kwa jile cigarette, ila sijasikia chokucha kineza kuwa yet. Nukifatilia utakuta tu kwenye internet, wanaushikiliwa ni wanakutwa kilipua yet. Nashalipua yet, now nigga need a gaslight. So go police, na police kwenye skylight. Don't be so uptight, shazako namna backbite. Nobody go to jail for causing the streets against the light. Guess it's like, ama nipotiza duke classify. Ila kila siku tuko busy trying to pacify this fucking life. Mungu nezo kakichawa, huni ndo tunasurvive. Lot of homies gone, feels so fucking bad. Shit is real, naitaji feel the chill. Crunch time, nigga gotta bills for real. View my mekaza, I'm never gonna steal. Cause mwenye na kaza, najua kupata ni piecemeal. Grown man, najua sijawaisi guwa. Naridhika na chupata cha mtu sitachukua. Na pambana cause najua na mini kila tuwa duwa. Shagunduwa, unaimwamini ndo anekuwa. Naisha kuwa, the story squeezy pako shua. Na wanaripua, na sora isi kwa gunduwa. Mano na uchubua, lakini wauni kama npua. Yendo na ikisanua popote, ata mchana kwenye jua. No no for you, mtu akishi stua. Wengi likipanda naeza kulala ta kwenye vua. Domana kiona stanas, wanaisi tunazingua. Tani tukipishana, wanaisi tuto kwa pua. Watu wakemua, naeza takukchafua. Naeza takumpasua, naijifanya na kujua. Tafanya kakunja pua, jifanya kasikia puya. Hata kama sugonjo, tatifanya nasikia mafua. Mada safari, wanna believe. Dubi inasaidia, stress the leave. Na kaina kutesa grief, you need to leave. Don't sip no alcohol, you don't need that shit. Shit.